xarunta xuquuqda dastuuriga ee Mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa waxa ay shalay xareysay dacwad ka dhan ah dowladda Mareykanka ayna ku diidan yihiin sii socoshada xariga guuleed Xasan Duran oo 43 sano jir ah, ahna ninka keliya ee Soomaaliga ah ee ku xiran hadda xabsiga Guantanamo Bay. Qareenka guuleed Xasan Duran oo la yiraahdo Wells Dixon ayaa waxaa wareystay waryahayaga Haaruun Macruuf, waxaana warbixintan inooga diyaariyey oo arrimahaasi soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Guuleed Xasan Duran ayaa lagu qabtay dalka Jabuuti sanadkii 2004 sida ku cad dukumeentiga uu sii daayay aqalka sanadka ee Mareykanka. Waxaa loo soo gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay bishii September ee sanadkii 2006, halkaas oo ilaa iyo xilligaasi lagu hayay isaga oo aan lagu soo oogin wax dacwada. Hay'adda xuquuqda dastuuriga ah ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bushkii ka horreeyey midkoodna maamuladoodii kala dambeeyey aan wax dacwada ku soo oogin guuleed, waxayna sheegtay in iyada oo aan wax dambi ah lagu soo oogin, haddana dowladdu sheegtay in la sii hayn karo muddo aan cayinayn. Qareenka guuleed Xasan Duran, Wallis Dixon oo arrintaas ka hadlaya, ayaa waxa uu yiri:
This morning the Center for Constitutional Rights filed what's referred to as a habeas corpus petition. This is a legal case that challenges Mr. Duran's detention at
Saaka xarunta xuquuqda dastuurka waxa ay xareysay wax lagu tilmaami karo dacwad culus, taas oo ah dacwad sharci ah oo ka doodeysa xariga mudane Duran uu ku xiran yahay Guantanamo, maxaa yeelay waxa uu halkaas ku xiran yahay 10 sano isaga oo aan wax maxkamada la horkeenin. Qareen Wallace Dixon oo u warramay Haaruun Macruuf ayaa sheegay in guuleed Xasan Duran lagu haysto sharci darro.
Mr. Duran's detention is illegal for several reasons. First, because the United States has no statutory or law of war authority to reach into the Horn of Africa.
Xariga mudane Duran waa sharci darro dhowr sababoodba. Tan koowaad, dowladda Mareykanka sharci uma lahan marka la eego sharciga dagaalka inay geeska Afrika qof ka soo qabsato oo ay iska xirto 10 sano waa sharci darro dhanka sharciga Mareykanka iyo kan caalamkaba. Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame waa qareen Soomaaliyeed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee degmada Columbus gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Mar aan weydiiyey rajada laga qabi karo dacwadda ay xaruntani xareysayna, waxa uu yiri:
Dabcan waa rajadaasu way badanta, maxaa yeelay arrimo qaanuuniya hadda laysu adeegsanayaayo. Hay-adani waa hay-ad ilaalisa xuquuqda, yani xuquuqda uu dastuurkoodu siinayo dadka la qabto, oo ha ahaadeen ama muwaadiniin, ha ahaadeen ama dad kaloo hadda si kale gacanta dowladda Mareykanka kusoo galay, ahaadee xuquuqay kulli un leeyihiin. Marka doodaasu dood furan weeye, waana dhici kartaa in aakhirka, laakiin mudday qaadan doontaa hadda sida muuqata inay ku guuleystaan soo deynta ninkan.
Qareen Cabdiwaaxid ayaa sharaxaya waqtiga ay ku soo aaday dacwadan oo ku beegan xilli madaxtinimada dalkan Mareykanka ay isbedelayso, una gacanta ku dhigay madaxweyne doorashada ku galay in uu tilaabo ka qaaday waxyaabaha la halmaalaa argagixisada oo weliba uu muslimiinta si gooni ah farta ugu fiiqay.
Guuleed Xasan, waxaan aada uga xumahay in uu doodiisa ay kusoo aaday waqtigii la doortay President Trump, oo sida aynu ognahay aada iyo aada ugu dooda in si adag loola diriro, loona maxkamadeeyo, sharciga hoostiisana loo geeyo dadka ku taxaluqa falalka argagixisada. Marka umalayn maayo kolley Obama iyo inuu kasii adkaan doonaan filayaa Donald Trump arrinta ku taxaluqda argagixisada iyo waxyaabaha ku taxaluqay sidii loo dhiil karayn lahaa.
Qareenka xarunta xaquuqda dastuurka ee saldhiggeeda uu yahay magaalada New York oo u sharaxayay Haaruun Macruuf in eedeynta ay dowladda Mareykanka ku soo eedeysay guuleed Xasan Duran ee ay eedeyn un dhaafsanayn, waxa uu yiri:
I think it's important to remind your listeners of this basic fundamental point, and that is that it's very easy to make accusations against somebody, but it's quite a different matter to prove those accusations in court. And it is true.
Malahayga, waa muhiim in la xusuusiyo dhagaystayaashaada qodobkan aas-aaska ah ee muhiimkana ah, kaas oo ah waa wax aad u fudud in qof dembi lagu eedeeyo, balse waa arrin ka duwan marka la rabo in ay eedeynta maxkamad laga caddeeyo. Waa dhab in dowladda Mareykanku ay wax badan oo xun ku sheegtay mudane Duran, balse eedeymahaasi ma ahan kuwo la hor keenay maxkamad. Sidaa daraaddeed ayaan dacwo ka dhanaa dowladda Mareykanka aan ku xareynay annaga oo doonayno in Duran maxkamad la hor keeno ama la sii daayo. Qareen Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus ayaan marka la weydiiyey in ay jirto kaalin ay dowladda Soomaaliyeed ku leedahay arrintan.
Waxbay ka qaban kartaa runtii doodaas, kaalintaas waa u furan tahay dowladdeenna. Haddaad fiirisidna dooda hadda hay-addan xuquuqda u doodaysa ninkani qodob weyn oo saldhig u ah dalkan shuruuciisu liyaa habeas corpus, oo ah inaan qof layska qabsan karin asagoon maxkamad la gaarsiin. Habeas corpus waa yacni qaacido weyn oo runtii falsafada dalkan ku dhisan yahay. Dowladdeenu marka iyadoo ka faa'iideysanaysa taas inay kala doodo dowladdan Mareykanka ninkaas in sharci la horgeeyo ayadu sii dayn hadda moo, laakiin inay doodaas furto.
Ugu dambeyntii, sida ay dowladda Mareykanka ku wajihi doonto dacwadda Guuleed Xasan Duran in maxkamad la hor keenayo in kale, iyo tallaabooyinka uu qaadan doono maamulka cusub midna ma cadda. Sidoo kalena waxa aan weli caddayn xilliga ay dacwaddani soo gabagaboobi karto.
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay.